Go alla Hali.
Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calmina on e inde Allah kaaddi yidde o, jiɗɗo yimɓe fof daɗa kadi ganda gonga o. Amin jetta Allah no feewi e no newnaniri min waɗande on ndeɗo yewtere hesere wiyeteende laawol peewal. Waɗi min innirde yewtere nde laawol peewal ko sabu min nganniyi ko janngude e wittude bindi annabaaɓe ɗi ko faati e laawol ngol Allah lelni mbele neɗɗo ina wona peewɗo e yeeso mum. Ko e hol laawol ngonɗa? Ko e laawol peewal walla ko e laawol oñaare? Konngol Allah ngol wi'i, malu woodani yanɓe heege e ɗom ka peewal ɓe, ngati ma kaar ɗum ɗita. Ina gasa wooda miijiiɗo wi'a, min dey kam mboɗo anndi ko woni laawol peewal haa gasi. Mi sohlaani wittude bindi annabaaɓe adiiɓe ɗi. Ko nganndumi ko tan yoni kam. So tawi ko ɗum woni miijo ma, heɗo ɗum ɗo ko Annabi Suleymaani windi nde wi'i, laawol ina nannda neɗɗo e portugol tawa jaañde mum ko maayde. E deftere Allah wiyeteende jabuure nde, Annabi Daawuda baamum Suleymaani haaliino ko heewi ko faati e sohla men anndude laawol peewal ngol Allah lelningol. O windiino, o wi'i, kamɓe fof ko ɓe majjuɓe, no ɓe potiri ko ɓe bonɓe, alaa e maɓɓe fof baɗoowo ko moƴƴi hay gooto. Ko ɗum addannoo Daawuda ñaagaade ɗum ɗo e jabuura. Joomiraaɗo, hollam laawol ma, anndinam sarɗiiji ma, aynam e nder goonga ma, ndewñinaami. E goonga e goonga, so Allah joomiraaɗo o dewñiniraani en konngol mum, en mbaawataa muk anndude holko woni laawol. Mbayaten kono cukalel majjungel nder Dakaru ni, no mbaalu majjungu nder ladde ni. Kono konngol Allah ngol wi'i, Allah yiɗaa hay gooto halko. O yiɗi ko yimɓe fof nande ngannda goonga o. Hay huunde ɓuraani yananeede no feewi ko e laawol peewal ngonɗaa paangol to Allah. E jewte men laawol peewal he, maa en mbaɗir bindanɗe ɗe gaarowol gootol, tawi ko no ɗo lelori ni to bange taariki. Manam, e jewte men he, maa en jaaytir kabaruuji annabaaɓe ɗi gooto gooto, gila e fuɗɗoode haa e joofirde. Konngol Allah ngol ina woodi hoore e laaci. Nden noon, min nganni yiima yurnaade kabaruuji gonɗi e deftere Allah ɗi. Amin puɗɗoro ɗo Allah e hoore mum fuɗɗorinooto, manam lasli. Ko faati e Allah e annabaaɓe ɓe, maa en njanngu heen ko heewi nafoore no feewi. Maa en njii e wonde annabaaɓe heewɓe mbindi e bindi ceniiɗi hee. Kono fof woni ko e gooto, hono Allah. E bindi annabaaɓe hee, ko heewi jaytaama heen. Kono fof ko kabaaru gooto tan, kabaaru moƴƴo kolliroowo no neɗɗo waawirta wonde peewɗo e yeeso Allah. Konngol Allah ngol ina wi'i tep findeeji, mbele eɗen mbaawa anndude holko woni goonga o. Kono alay sago njuurnitoɗen. Nden noon, tinnoɗee no feewi keɗoɗon yewtere laawol peewal, sabu pular wi'i, ɓooyɗo e woyndu fof baagal tawa ɗum ɗon. Allah e hoore mum wi'i, mo yiiloriimi ɓernde mum fof yiitat kam. E jewte men laawol peewal, maa en ɓeydu gandal men e denndaangal ko faati e Allah e konngol mum. Mbele aɗa anndi no Allah wayi, walla to seytaane ummi? Mbele aɗa anndi hol sabaabu Allah tagiri neɗɗo, walla no bakkaat naatiri e aduna mo tagnoo on? Mbele a meeɗi janngude kabaaru kaawniiɗo paatuɗo e Annabi Nuuhu wondude e ilam ɗufanɗam? Mbele aɗa anndi no feewi ko annabaaɓe Allah ɓe mbaajotonoo ko? Walla holko saabi Annabi Ibrahima ina wiyee sehil Allah? Mbele a meeɗi nande kabaaru belɗo paatuɗo e Annabi Yuusufa? Mbele aɗa waawi daarande sukaaɓe ma walla sehilaaɓe ma ko woni e bindi annabaaɓe ko haa laaɓa? Mbele aɗa anndi no neɗɗo waawirta wonde peewɗo e yeeso Allah? Maa won jooni duuɓi ujunnaaje, Annabi Ayuuba naamninooma wi'i, holno neɗɗo waawirta wonde peewɗo e yeeso Allah? Mbele aɗa anndi ko Allah jaabinoo Ayuuba? Mbele aɗa anndi no mbaawirtaa wonde peewɗo e yeeso Allah? So tawi aɗa yiɗi anndude jaabawuuji Allah e ɗee naamne wondude e goɗɗe keewɗe, heɗo jewte laawol peewal. E goonga, konngol annabaaɓe, maanaam konngol Allah ngol, ina luggiɗi, ina weli, ina wuri te ina hewi sembe goddum kadi ina hen kongul allangol suudata hay hunde ma en ji no bani adama en baano e gonga sabu bindi di mbi ala fof tagore suudinde alla fof nana fangini ha leri e yeso makko kanko mo jokorden darade e yeso mummo e saha mo keddoriden hande o ina wodi ko podden resnude hakkillaaji men ko ngodo miijo podden moftude e hakkillaaji men alla haali alla towdo o haali alla haaldi e ade te so wiyama alla haaldi e neddo dum firti ko alla ina yidi haaldude e ma dum ko kabaru mojo alla ina yidi haaldude e am sa hebi bataake giwdo e lamdo leydi o mbele wana a jangat dum mbele wana a durnat hen miijo ma mbele wana a wattorat haala lamdo leydi o ala ko haali non so tawi ko joomiraado towdo o haaldata e men nden non holno alla haaldiri e aade ko dum do woni ko bindi di njaabi hen alla haaldino e taaniraabe men be laabi kewdi e fannuji kewdi ko adi hande haaldiri e mumen anna baabe be nden non alla haaldino e aade rewni dum e anna baabe be e der jamanuji jawtidi alla noddino yimbe mbele yeynude e windude kongol mum omo wawno windudugol kanko e hore makko walla o yamira malaikaaji makko yo bindugol kono wana non o wadiri o subi yimbe bindanima kongol makko ko ɓeen yimɓe mbiyete nelaaɓe nelaaɓe allah ɓe mbano kono windiyankoɓe ni manam allah loowino e hakkillaaji maɓɓe ko ɓe poti windude ɓe mindiri dum sabu allah ko dum waɗi kongol allah ngol wi hono non min ɓeydima kadi laaɓede kabaru annabaaɓe o oɗoni mbaɗa ko feewi e wattude hen hakkillaaji mon ko adi fof noon ngande hay goto wawa firdude longinoje gonɗe e bindi heɗe hakkillantagu mum ngati longinoje meeɗa iwde e sago neɗɗo ko ruhu ceniiɗo o dewñini yimɓe haala allah yalti e kunude mumen nden noon en ji allah haali allah haali rewni ɗum e annabaaɓe ɓe suɓino te ɓeen annabaaɓe bindi e defte ko allah haali ko mbele taaniraaɓe men kadi enen wuurɓe e oɗo jamanu ɓe eɗen mbawa andude dendangal ko allah yiɗi andinde en nden noon bandiraaɓe ndesnde hakkillaaji mon ngoɗo miijo allah haali te ina yiɗi haaldude e ma dendangal ko allah rewni e kunude annabaaɓe mum ina jogani en nafoore enen wuurɓe hande ɓe sabu allah waylota ko muk ina gasa wooda miijiiɗo wiya mi sohlaani andude ko annabaaɓe adiiɓe ɓe mbindunoo ko haala maɓɓe alanaakam nafoore kala annabi ina jogii golle ɗe resnanoo kala annabi garɗo waɗat golle mum yaha goɗɗo ara waɗa golle mum yaha e ko way noon wadde mbele enen wuurɓe hande ɓe en cohlaani andude ko annabaaɓe adiiɓe ɓe mbaajotonoo ko mbele ko ɗum woni miijo ma ngoon miijo dey kam yerondiraani e miijo allah allah wi ko e goonga mboɗo wiya on leydi e asamaan ma pirtu kono wona toɓɓel ɓurgel famɗude wona masel ɓurgel famɗude momtetaake e sariya he haa nde fof timmi ko ɗum waɗi kala goofɗo ɓurde famɗude e jamirooje he rutti kadi janngini woɗɓe yo mbaɗir noon ma won ɓurɗo famɗude e laamu asamaan he aade kala ko huɗo te teddungal mum fof ko piindi huɗo huɗo yoorat piindi saama kono konngol joomiraaɗo ngol woodat haa abada bindi ɗi fof ko allah longini ɗumen te nafoore majji ko janginde en andinde en goofi men oñtude en wondude e neede en e peewal e goonga ko annabaaɓe ɓe mbindi ko fof ina waɗi nafoore sabu ɓe mbindiri ɗum ko haa yimɓe jamanu kala mbaawa andude laawol dandoore ngol allah lelni ngol mbele aɗa andi ko annabaaɓe ɓe mbindi ko allah yiɗi ko yimɓe fof ngannda ko ɓe mbindi ko ngonɗina ɗum ko ɗum bindi ɗi kaali nde ɗi mbi hono noon min ɓeydima kadi laaɓeede kabaru annabaaɓe o oɗoni mbaɗa ko feewi e wattude heen hakkillaaji mon no lampa kuɓɓoowo e nder niɓɓere eeyi ina waɗa sahaa eɗen njiɗa haɓde e haala allah ka mbiyen ɗum hoolnaaki ina heewi ko ɓe mbayli heen ina heewi sikki sak ina heewi ɗum walla ɗum kono kala kabortodo non kongol gongol woni ko e habade Allah e hore mum kono wofonde wawa habde e hayre hala Allah ko hayre neddo ko wofonde bindi cenidi di fof ko gongdudi te di gonyaaki hay nokku hay goto wawa waylude hala Allah Allah ko mawdo te ina wawi rende kongol mum ko dum bindi di bi e deftere seninde wietende linjila de di bi leydi e asaman ma pirtu kono konguli am pirtota ko mukk dendangal ko woni e bindi cenidi di he ina jogani yimbe fof nafore ha hande ala ko buri hala Allah hala Allah non way kono lacciri e kosam ni mi joji fof ina kawri e dum do lacciri e kosam ina weli nyamde ina moji e bandu kono ko ma nyame so nyama ka hayna fore water hebetake hen ko hono non kongol Allah gol ne way alay sago neddo nyama gol mbele bernde mum ina wura so yidi nemaade e barke magul ko dum addani Allah halde e bindi he wi neddo wana mburu tan wurata wurata ko kala hala gummi ka e Allah o wi kadi malu wodani yanbe heege e dom ka pewal be ngati makar dum dita mbele ada heedi kongol Allah gol kongol nyamiri kongol nyamiri mbeldi gol wana nyamiri ngurnori banduma kongol nyamiri ngurnori berndema nden non onon hulbe Allah teddinbe kongol mum kero de yewtere lawol pewal mbele odon beydo yaajnude gandal mon e ko Allah rewni e kunude annabaabe mum ko boyi ko Allah haali te Allah ina yidi haaldude e ma ina heddi goddum ko min jidi labbinde e jewte amen he min tugnotaako e goddum ko wana bindi annabaabe Allah di minen hebloobe jewte be min ganda hay huunde minen e koye amen ko min yimbe tan ala ko min gandi so wana ko Allah andini min rewni dum e kunude annabaabe mum ko dum do ko annabi yaaya halno e linjila ko tan woni gonga neddo hebata so wana ko Allah rokki dum nden non min ngala ciusal halde goddum so wana ko Allah haali e bindi cenidi he rewni e kunude annabaabe mum min tuusa tugnade e gandal amen minen e koye amen walla aadaaji taniraabe amen walla e diineji amen koye kongol Allah he tan min tugnoto e nder jewte amen min jidi ko hollirde ko Allah haali e kongol mum he rewni dum e kunude annabaabe mum mbele ada andi ko Allah haali mbele ada jiya e heedube dum dubi kongol Allah gol e pewal mum gal Allah finnini mawngu mum yidde mum e sagu mum rewni dum e annabaabe mum njurni to den do e yewtere lawol pewal he ha ganden no moji ko Allah haali sabu kongol Allah gol wi ko windano adan ko fof windirano ko ngam rokkude en hakkille mbele sababunde munyal e berde cembidde de bindi di ngaddani en de eden jogo damaawu nden non ganden dum do Allah haali te Allah yidi ko yimbe fof kedo ngura suka e mawdo debbo e gorko galo e miskino Allah nana halde e mon onon fof kedo de mberte nuppi mon garone am kedo de nguron nden non bandirabe ko do min kaadata hande amin jetta on e kedogol mon e yewtere arore nde so Allah jabi mamin lowan on rogere dimmere wiyetende holno Allah way yo mojjere Allah won e mon kadi ciftore ko Allah haali ni wi kedo de mberte nuppi mon garone am kedo de nguron